Zaburi yechikumi mwana. Omponye, ayi mukama eryo mubi, onkume eryo mutemu. Abayiye ettima mu mutima gwabwe, bakungana nga bulijjo okulwana. Basongodde olulimi lwabwe ng'omusota, obusago bw'essalambwa buli wansi w'emimwa gyabwe. Onkume, ayi mukama eri emikono gy'ababi, omponye eri omutemu, abateesezza okukyamya ebigere byange olw'amaanyi. Ab'amalala bantegedde omutego n'emigwa, bayaze ekitimba mu kkubo, bantegedde ebyambika. Nagamba Mukama nti gw'oli Katonda wange, owulire eddoboozi ery'okwegayirira kwange, ayi Mukama. Ayi Katonda Mukama, amaanyi ag'obulokozi bwange, wambikka ku mutwe gwange ku lunaku olw'olutalo. Tokkiriza, ayi Mukama, omubi by'ayagala, toyamba lukwe lwo olubi, baleme okwegulumizanga. Omutwe gwabwe abanneetooloola, ettima ery'emimwa gyabwe bo libabikkengako. Amanda agookya gabagweko, basuulibwe mu muliro, mu bunnya obuwanvu baleme okugolokkanga nate. Ayogera obubi taanywerenga mu nsi, obubi bunaayigganyanga omutemu okumusuula. Mmanyi nga Mukama aliwoza omusango gw'abo ababonyaabonyezebwa, n'ensonga ey'abanaku. Abatuukirivu tebalirema kwebaza linnya lyo, ab'amazima balituula w'oli.